Van Goyre, Junior, Najire, one.
Avan Sans.
Mr. Zamia. Chewy.
Dali popete mi kwishengi. Neleku pembele tidi mbuka sumina baby. Dekutema kwandi, ukufanya bambi. Baby ni wewe nesalide, my baby. Ni chife chalo chava. Ukukukola kobe kwa lichila mo my baby. Nasuka na fwaya mwava. Shalingilo kufa ula kama liba ula. Ni wewe nesalila. Umutima wandi ni wewe salila.
Bad man appears out the boy then.
Too late.
I give you my time, I give you everything. Ati muri ine wenzo wana njara. Yawaya waya. Manje iwe ngara. Muni konga wala. Nina esa kope papatira. Akabanza kwa wana onekera. Now you want me back. Iwe bye bye.
Nali popete mi kwishingi. Nali kupembele tidi mbuka sumina baby. Yakutama kwandi ukufanya bambi. Baby ni wewe nesalide. My baby ni chife chalo chava.
Ukukukula kome kwa lichila mo my baby.
Nasuka na fwaya mwava.
Shani kilo kufa ula, kama liba ula.
Ni wewe nesalila. Umutima wandi ni wewe salila. Tulet.
Nichani jes na kupase. Muri uze. Nichani jes unafune. Yes ina chite. Do you remember? Nina papa taka ngaji. Do you remember you? Sometimes I kwanu nikabwera. Wezo nitya mira jabe mumira. Uja musaidiwe. Ha. Ninaeza kwaine. Mama. Chui.
Nani popete mikwishingi. Nekupembele tidi mbuka sumina baby. Nekutama kwandi ukufanya bambi. Baby ni wewe nesalide. My baby ni chife chano chano. Nekupete mikwishingi.